obaya teka kilo. Kawa katono, teka wezalo yi, obaya teka kilo. Aise mkwe pikira, baby mkwe pikira.
Jangu tukende mkwe picha.
Buzimu na jawaya te picha.
Jangu tukende mkwe picha.
Masanyu masanyu, enva masavu masavu.
Jangu tukende mkwe picha.
Inama yinuka baby, situka kutama.
Jangu tukende mkwe picha.
Nancho, kabara galai.
Subscribe to our YouTube channel at DJ Duncan UG for more exclusive vibes.